walaalo walakiyaal in kuweera araad sheegaysa iyo gudaha raayan walaalo kiya abno arneysa fajiga dadan qabadaayna ma taataasi degmadaas buurtaame maamul loo soo beelay runtii maamul wal soo bi waan ka jarri soo bisiin ogolaayni seen aanay la turjumaya la wareeji sabahan oo no safar diidina shaqo gudaajina beel nafsi ee bugudaan urta meel sidde beelada degin waan sidii buurada lare sidii buurada fiyo bakala fi ka daajar amba beel ee leeg bratti khalaaf fi ka daajar lama lama sidii si jeedan shaqo jiraa saasan qoblan
maamulka degmada buura kaba oo hadda dawladda consul galbeed ma ma maamul oo beel ee leeg iyo ado sultaanka walan ku ogaynaa
beel ee lay wala ku ogaay tigaaran sultaanka ii sheego wala ku ogaay waana fadhi waana sayi laakiin tan sayi sida mahay
sheer salaati marka
aan bay salaay baad dadka bahaw meelan bahaw wasiirida bahaayan qidari wasiir ee runtii warba jari meel bajari maraagada bahaan ka jaro falaay malay wiir helabaanada deegaanka ka qaladan anta ruugin ee koofur galbeeda mar wiir in meel gudju kaana waana jarno falaay mal jarna masal saadaraade walaani ku fikirayeen dhibsadaay ana jiidinaa in meelaha kale ma toosku nu socdaanay qoraan waa amal aan mandin
maqnaanshada shileedii ayaa maamulka
muharaadi shileedii ma aan yaan leh maqnaada ma anigu ku bilaabin aha walaal dhaga ma koro laakiin san hal dhabaan baaliyada digbada tan jeedan tuu de koon malwad in li wado hay wala markaas meel ku ogaadan hay wala meel kale ogaadan hay wala nu su'aal jawaaban hay halay qoraan waxa tuu sheegan hay mal weerni baad man kan
laakiin helwaanada deegaankan dhalada iyo goobaha ku ah ay wareejinta
xaalayn kolay halka faayata boosiyagi magartan sidii buurad ku waqo wali labanka beelada ka dareen leedi ka dareeru shilay sahay usul wala kul kul mishaagi ma ay tamaan ka tartiib qon shaaga kale deegaanka
dib u heshiisiin tan aqeesan ka baaqran intii la qoblay haddii si aku qabtan in walbanan ku bedelo deegaanka degmada buurad
ee walbanan ku bedelo stoon hatta shaaga boon dir maraadu tan qotan ee boon ee kala garab galaano ee kala shaqeeyaan ma aanu sinna degmada buurad ka bisil jeemaleen ka tala galay hal jirti in ilaahay ku wero meel isaa to yar jeen